abasubuzi wansojitu nechi bagate chaka sita sema tivu nengiri government ya Uganda jie kutemu wa mauli ya gichuwa de cha Ebola Uganda yaka samarukuna mundaba kwa tibichuwa de chino chika chabu ndibujo na no okufiru wa mungu mwedanga imunasu kwa ngeladia la konge ya soka okulangiru wa chiluwa de cha Ebola ntichari cha mkwata isa sachito sente wichu nechi gata basubuzi chaka sita aganchini wankuwa dengo busubuzi wa Uganda mulatumuna bako sebwa nyo waliwo amawanga amazeddo okukimiriza bannayuganda okugagendamu nenyonyiza musanze okulekayo okujja mu kisawo kyonyonyi ekyentebe n'ebirala aga kino kigenda kukosa obusubuzi bujja bujja kyobanga alowooza nti nkwanaganye y'amawulire ku kirwadde kino tetambudde mu digido gwe gumu n'obuzito bw'ekirwadde mu Uganda kubanga kimanyiddwa nti omuwendo gw'abantu abakka birwadde kino mu Uganda n'obusubuzi bwa Uganda okukwanaganya ekirwadde kino tebuwandyetaaze nnyo okuwaawaaza matu eri amawanga
kuba business nyingi eziri mu kunona n'okutwala ebintu ekyo kiba kikosa amawanga ag'ebbeeyi n'agatali nagowalira byenga agatali nso serious nga ate tugenda yonyonge Dubai nabo nga batandise okwagala okutugaana okufuna visa ekintu ekyo kikosa kuba waliwo n'abankubidde ab'India balina visa naye nga ate tebaagala balinnya ennyonyi so ndowooza si kituufu naye kiba bambi ku oluusi communication eva mu Uganda nga bamu balowooza Ebola mungi nnyo abala balowooza Ebola mutono tatiisa ate ne abasawo bali serious bamucontainize so ebyo bireeta confusion okulabika nti nno tufuna ne restrictions ezifaananye zityo naye nze nkakasa bannayuganda tugume buli omu yeekuume nga ye Ebola mwangu wakulwanyisa.